ntambulenga nawe ebiseera byange byonna Yesu kambi male nawe obulamu bwange kambu kukwase kuba kwe ayinza byonna tole mwanga koho mukama kulabye ngokole bikulu abawedde mwesubi abazingamye obadde nabo nobawanguza abapondose abakwanzibye okutte ku mitima gyabwe mu lugendo lwange lwonna mukama kkiriza mbe nawe tewali kiŋŋaana kuba mukwano gw'omuwanguzi nze bye ndabyeko bireeta okumatira nti mukama okole ebikulu abakulozezaako ne bakakasa ku bulungi obw'okukwesiga abakwetayirirako bulijjo batenda butenzi erinnya lyo ne balayira mu maaso g'amawanga okutambulanga nawe abawedde mwesubi abazingamye obadde nabo n'obawanguza abapondose abakwanzibye okutte ku mitima gyabwe mu lugendo lwange lwonna mukama kkiriza mbe nawe tewali kiŋŋaana kuba mukwano gw'omuwanguzi abawedde mwesubi abazingamye obadde nabo n'obawanguza abapondose abakwanzibye okutte ku mitima gyabwe mu lugendo lwange lwonna mukama kkiriza mbe nawe tewali kiŋŋaana kuba mukwano gw'omuwanguzi.